I quit you, boss. I quit you, boss. Copula swag music. Swag. All I have in this world. I quit you, boss. I quit you, boss. I don't break them.
My man, world famous DJ Hector Gold on the 1-2s.
E put a good amo.
Kasama kiss B-side bop.
Alpha Entertainment's music.
Rumors it easy. Hati kispina muzo wapavava pamo. Sodi wango sheta veka le chulu chimo. Afwaye tube pamo lidi aishiva hapo. Chine nefitu mbififwayo kwa kufuida. Na kutukile noko iyo bulanda. Ulefua nkutukile na wiso kumanda. Kuliko pala swake kwa kubosela. Paso pungo ufwayo kwa kupono kela. Hati bifu ipwe, ipitirile. Chigiri paka na muma tipe nkufunda wile. Too much beef, havo mfanose. Ningombe shakudundu mwezi shonzi. Bunda wafide ya no kuimba mahofu ki. Getakane okubunda nga Titanic. Never target nga once bro mweo wakwe hofu. Ale ipe mpeno kila fenge mpemfu. Muzo na iwe.
Ama figula nyokula vika uma plastika eri uko. Tuachula konto kuwanu yen.
Ni musondanti, teko lele.
Tualaika la shani, efa tualaika la bakante langa baisa tiyo. Tuala leta timoto kwa.
Wakula pule.
Aif makofi, chafasa.
Ya.
Nomba kuika la kwa musango shani mwati bakuwa leta.
Ai
kwe chibus.
Maisa, nukole la naisa.
ZambiMusicBlog.co.
Hapano mbeso ndedi ya kusuda. Waliko kuyu mfwe na mapavua. Nafani wakweta kubutuka ya ve. Hapana mfwe ni mbosho wefipu wafino. Notipa maiki fika pwila fekumiele. Mwivale ntesha pulizi mchereli. Hapa mubongo na lilufia kari ya kasensa. Sorion se mukano afya bupuba mfuisa. Musonda wila njesha. Chiwa chikonke ucha mwene ni kukombosha. Limbi tupaki ni muli inyaba. Ine ndingane na iwe awa ichaba. Bifu ya pwa, tesha konto kumbwa. Wikawekesha pona futi kolo kombo. Hipa festi na kupele kodi hai. I think hapa na kupele patani. Muzo na iwe.
Ama figula nyokula vika uma plastika eri uko. Tuachula konto kuwanu yes, 2 months.
Ni musondanti, teko lele.
Tualaika la shani, efa tualaika la bakante langa baisa tiyo. Tuala leta timoto kwa.
Wakula pule.
Aif makofi, chafasa.
Ya.
Nomba kuika la kwa musango shani mwatu bakuwa leta.
Alele pukasanga.
Maisa, nukole la naisa.
I quit you.
My man world famous DJ Hector Gold on the 1-2s.
E put a good amo.
Na fuchi.
I quit you, boss.
Alpha Entertainment's music.
I quit you, boss.
Mr. Lee, come on.
I quit you, boss.
DJ Head to Goat.
I quit you, boss.
Mr. Joe Bleak. Copala Sword.
I quit you, boss.
The summer side.
Wakatara, mira my blood.
Chibat.
Blue Gums.
El Storm. Muchi. Lusak. One safe. Number one, Miss Pambadia.
West
Petulo Sichon.
Ah?
I wake it up for me in a casa, Mako Budim. Yeah.
Copula swag music.